Alo, alo, dere monagi, alo.
Alo, chuku
Agabigalam, nyewe, onu ese onye bi n'eluigwe nke atọ onye ji leru ụwa niile wee mere mekwa akwasị ụkwụ ya eziokwu amatara m ihe na-eme ya mere obi m ji wee dị na gị amatara m ihe na-eme chi m ibughị mmadụ ụwa onye na-ekwe m nkwara oru echi ya nọsọ na-eme onye na-ekwezi m nkwa ụwa oru echi ya nọsọ na-eme amatara m ihe na-eme chi m amatara m ihe na-eme infact amatara m ihe na-eme jizọs Jesus. Jesus. Lega nodum serene ewo
Erinji baba nye Nimezu ko Jesus
Erinji baba nye
Erinji baba nye Nimezu ko Jesus
Nimezu ko Jesus
Erinji baba nye Nimezu ko Jesus Lega nodum serene
Now let's see Angori di kwa nime ya Ongo di kwa nime ya Udo dikwa n'ime ya, nwere onwe dikwa n'ime ya, ndụ dikwa n'ime ya, mgbapụta dikwa n'ime ya. Leka ọnọdụ m siri dị. Kemgbe m gbabara na ya, abụzighị m orue. Kemgbe m gbabara na ya, enwezighị m nsogbu. Eri ji gbabanye n'ime nzukọ Jizọs. Leka ọnọdụ m siri dị. Since I ran to in the house of Jesus. Since I ran to in the house of Jesus. Since I ran to in the house of Jesus.
Oh,
see how my situation is. Oh, yeah.
Since I ran to in the house of Jesus.
There is power,
power
in the house of Jesus. There is healing, deliverance in the house of Jesus. See how my situation is. Some time ago, I was nobody. When I was rebelling in a reckless life, one day Jesus came into my life and turned my stumbling blocks. Stepping stones. He has turned my sorrows to joy.
Hallelujah.
He has opened the door of my life. He said to me, my son, your life has a meaning. Oh, see how my situation is. Hallelujah.
Since I ran to in the house of Jesus.
Olorun
ayere
baba
yanu
yanu yanu yanu yanu Yeah.